Downloaded from ilovezedmusic.com.
DJ Tro.
Gaga Music.
It's the killer in me.
It's got to be Foggy.
Dobby, Dobby, Dobby la mensa si combine. Dobby, Dobby, Dobby la mensa si combine. Baona mo my nini. Is that the only one, my guru? Baby, why you crying? Someone will find you. Azaka kalanda mwai. Wene azaka kupeza iwe.
Azaka kalanda mwai.
Wene azaka kudomba iwe.
Dobe la mensa si kuba. Dobe la mensa si kuba. Dobe la mensa si kuba. Azi dobe la mensa si kuba. 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 Azi dobe la mensa si kuba.
Una doba po chintu chene anataya mwine wake. Wachi washa wachi suka mwine ambo chikumbwa. Ama na kupasa na maofa. Kapele umubwezele. Olo umugulise. Ona impress. Sometimes ima pese katibode. Kwa shaka hako mainje ni kalimo. Osa msule ndawa unamujahila.
Oyo mtu wa kalimo.
Wina za mutenga.
Wina za mutoba.
Elo akamfukuta.
Iwo za musola.
Azaka nola.
Dobe la mensa si kuba. Dobe la mensa si kuba. Azi dobe la mensa si kuba. 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 Azi dobe la mensa si kuba.
Wadoba, wasuka, wawasha.
Mwine ambo kumbwira.
Wadoba, wasuka, wawasha.
Anataya ambo kumbwa.
Wadoba, wawasha. Wasuka,
mwine ambo kumbwira.
Wadoba, wasuka, wawasha.
Anataya ambo kumbwira.
Ananidoba, ananisuka. Ananinyabula, ananikwezeka.
Dobe la mensa si kuba. Dobe la mensa si kuba. Dobe la mensa si kuba.
Ozi dobe la linamba.
Dobe la mensa si kuba. Dobe la mensa si kuba.
Azi dobe la lina mwai.
DJ Drona Fumbani on the beat one time.
Downloaded from ilovezedmusic.com.